Blog Talk Radio.
I'm not afraid.
na nyarwanda runana ruharanira impanduka ganza cyane kandi ganza nyakuganza ni itariki 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2022. Iyi ni radio Iteme, radio ivugira ku munara wayo wa Europe. Uyu mwumva ni kwa cyangwa se uyu mwumva kuri mikoroni Umuhoza Benoit, nkabamereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Mukanya rero ngiye kubaza mugenzi wanjye Anicity Karege ko turi kumwe ni ikiganiro cya mbere gitangiza umwaka w'ibihumbi 2022. Anicity Karege, uranyumva neza? Muraho neza?
Ndakumva neza Benoit, uraho neza cyane?
Yego yego, Anicity, turaho, turashima Imana. Umwaka mushya muhire, uhawe ikaze kandi ubone unakanya wo gusuhuza abadukurikirana. Seti,
ndagushimiye cyane, nizere ko watangiye umwaka neza. Hanyuma abadukurikiye bose rero, wa mugani nk'uko wari ubivuze, ni ikiganiro cya mbere cy'urwatubyaye, nubwo atari ikiganiro cya mbere ariko mu rwatubyaye ni ubwa mbere dukoze ikiganiro muri uyu mwaka. Akaba rero ari akanya ko kugira ngo nsuhuze abadukurikiye bose kandi nongera kwifuriza umwaka mushya muhire 2022. Nizeye yuko bawutangiye neza kandi ko uzababera muhire. Nkaba rero nibwira yuko turi bugire ikiganiro cyiza Benoit, urakoze.
Urakoze cyane Anicity, turagira ikiganiro cyiza. Ariko akenshi iyo tuvuga ngo ikiganiro cyiza, ni uko tuba turimo tugerageza kunonosora amakuru, naho ubundi amakuru yo mu rwatubyaye usanga akenshi ari urucantege. Kuvuga rero ngo ikiganiro kiraza kuba cyiza, ikiganiro cyo kiragenda neza, ariko ubundi amakuru inshuro nyinshi dukunze kubagezaho n'amakuru usanga adashimishije abayumva cyangwa se ari nk'amakuru mpuruza. Anicity rero urakoze cyane, reka nanjye muri wakanya ko gusuhuza abadukurikiye, by'umwihariko mbanze mpere kubadufasha ku buhanga bw'ibyuma, kuko nibo badufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kugera hirya hino hashoboka hose. By'umwihariko kuko usanga dukoresha ibyuma tutari kumwe muri studio, usanga umwe aririya undi aririya, ariko bakagerageza kuduhuza kugira ngo amajwi yacu abashe kugera ahantu hose hashoboka ku isi yose. Abo ku buhanga bw'ibyuma turabashuhuje, Uwiteka bagirire neza. Mboneho gusuhuza abayoboke b'urunana nyarwanda aho muherereye hose ku isi, abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ndasuhuza abanyarwanda muri rusange hirya no hino aho muherereye, ndetse n'ababandi bavuga ururimi rwenda gusa n'ikinyarwanda. Ubu rero ni saa moya n'iminota 8 hano i Paris mu Bufaransa, bikaba ari saa 2:08 i Kigali mu Rwanda. Uyu munsi rero dufite amakuru ateye ate. Ntabwo turi bubatindire, ariko turagerageza gusesengura amakuru avuga ati. Amakuru turi buvugeho uyu munsi, turibanda cyane ku bugizi bwa nabi, iyicarubozo, ihohoterwa ry'abanyururu mu magereza yo mu Rwanda hafi ya yose. Abantu barataka, abantu baratakamba, abantu bafunzwe nabi, barakorerwa iyicarubozo. Turagerageza gushakisha amakuru hirya no hino tuyabagezeho y'umwimerere, atari amakuru yo kuvuga gusa. Si ibyo gusa, turongera tunagaruke kuba abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri batita ku murimo wo gukorera Abanyarwanda, aho usanga imirimo bakora yose yitirirwa Perezida Paul Kagame, ndetse usanga aho kubaha Abanyarwanda ahubwo bubaha Perezida, ndetse ugasanga inshuro nyinshi na Perezida nawe yabafashe nk'ibihungete n'Abanyarwanda n'abayobozi, ariko usanga mu by'ukuri nabo bataza ibintu biva naho bigana. Isisteme yazanywe na Perezida w'u Rwanda, aho usanga mu by'ukuri umuyobozi w'igihugu ntacyo aricyo, asuzuguritse imbere y'abaturage, asuzuguritse muri rusange, ariko nawe akaba ari umwanya akoresha inyuma wo gusubira inyuma kugira ngo ahongete wa muturage nyuma yo gusuzugurwa n'ubuyobozi bumukuriye. Ayo niyo makuru tugiye kugenda tugarukaho Anicity Karege. Hanyuma rero y'ibyo byose, hari icyorezo cya COVID. Icyorezo cya COVID kimeze nabi, banyarwanda banyarwanda kazi tumva ko hirya no hino abantu barimo bahunga ba bamwe mu Rwanda batinya kwikingiza ibingibi nibyo umuntu yagombye guheraho cyane byihutirwa kuko kubona umunyarwanda ahunga kubera covid akavuga ko atagomba gukingirwa ugasanga imipaka hirya no hino yuzuye abantu bashinzwe umutekano bwo gufata abanyarwanda bahunga gukingirwa iki ni ikintu kigayitse mu byukuri bibaye ngombwa ko tubivugaho twihuta tubinyuraho kuko ntabwo twari twabiteganyije ariko tugira ngo tubwire abanyarwanda ko mu byukuri duhereye ku buyobozi bw'igihugu nimwegire abanyarwanda mubahugure mubereke icyiza cyo gukingirwa mutabahutaje mutabateye ubwoba kubera ko uko mukomeza kubatera ubwoba barahunga baragenda kuko hari icyo badasobanukiwe niyo mpamvu mwitwa abayobozi niyo mpamvu mwitwa abantu bashinzwe guhugura no gufasha abaturage bashinzwe kuyobora numvise ko uyu munsi nibura mu ntara y'uburengerazuba niba narebye neza abantu bagera ku ijana na mirongo hafi 50 bafashwe barimo bambuka imipaka bahunga kubera gutinya inkingo za covid banyarwanda banyarwanda kaze aho muherereye naho mushobora kutwumva ubundi inkingo za covid ntago zica inkingo za covid ntawo zihuriye n'imyemerere y'idini mu byukuri ntabwo ari akazi kacu aka kanya kugira ngo tubitindeho ariko gufata abana batoya b'impinja mukabambukana imipaka mu mazi hirya no hino muhunga inkingo bashobora guhura n'ibibazo bikomeye mu byukuri ni ibintu bishobora kuba bitaba byiza kuko naho mwahungira hariho hose izo nkingo muzazisangayo nubwo wenda aho badashobora kubashyiraho gato anisita aka kantu kari gakeneye kugira ngo ngire icyo nkavugaho nubwo ntagatinzeho cyane ariko iki kintu mu by'ukuri cyo kuba abaturage b'u Rwanda barimo bahunga n'uvise ko noneho bageze no muri Kongo ibaze guhungira muri Kongo uhunga kugira ngo batagukingira aka kantu anisiti urakumva utiko abanyarwanda barimo bahunga inkingo
bo harimo ibintu bibiri harimo yuko wenda batasobanuriye bihagije kubera ko leta y'u Rwanda ntabwo yitaye mu gusobanura leta y'u Rwanda ikoresha ingufu imbaraga agatuza mu bintu byose kandi nicyo bakora hari turaje ubundi nabo bagombye kumva yuko kwikingiza ari ngombwa aho kwicyorezo kirahari ntabwo twabakangurira kureka kwikingiza ni ngombwa ni byiza ariko hari ibintu leta ikora yitwaje ko abantu banze gukingirwa ubona ari urugomo rukabije cyane ngira ngo twagiye tubona amatemoyaji atandukanye y'ukuntu abantu bagenda bakisuka mu rugo rw'umuntu bakamusohora mu nzu bakamukubita bakamutwara nk'ihene mu kiziriko ngo bakajya kumukingiza ku ngufu abandi bakabashuka bakabajyana bakabasanga aho bari bakabwira ngo muze tubajyana aho bagenda bagasanga hari abantu biteguye kubajomba inshinge ku ngufu ibyo rero iyo ni violence ntabwo twayishyigikira kandi iyo haje muri ibyo bintu nk'ibyo byo gushukana byo gutera ubwoba byo gukubita kuko nabyo birahari bituma umuturage agira ubwoba na bya bindi wenda n'uwashakaga kwikingiza akavuga ati abantu bankingira ku ngufu kandi ari amagara yanjye ntabwo bye nange kumva ko ngomba kurengera niba babikora gutyo nuko hari ikindi kiri inyuma niyo mpamvu bumva bahunga yego harimo n'abahunga kubera imyumvire ariko kandi biriya bintu ntabwo aribyo rwose leta y'u Rwanda yagombye kubireka tibagiwe nanone uretse abo bahunga benwa hari n'abandi mwumvise baraza kuri stade hari n'abaraye kuri stade mu ijoro ry'ubunani tariki ya 31 z'ukwa 12 bishyira ku itariki ya mbere z'ukwa mbere hari abo baraje muri stade noneho bo n'abantu wenda banajijutse ukabona barimo kwisobanura bumva ko ibyabayeho ari byo nabo bakabyakira ariko burya ntabwo baba babyakiriye babazi ko ari urugomo kugufata aho wari uri niba warenze kuba ayo mabwiriza abantu bari mu kabari igihe cyarenze bashobora kuguca amande yo byakumvikana kuko warenze ku mabwiriza ariko abantu bagomba ari abaturage ari na leta bagomba kumva yuko kuraza abantu muri stade hariya ari urugomo mu mbeho kandi kiba kigamijwe nabo barabyivugira ni ukugira ngo useve wo kuzongera wari ibyo bintu byo kugira ngo umuntu aseve si byemezo ugamije kugira ngo umuntu aseve atagaciro ni ibintu ubundi bujijwe n'amategeko ni ibintu gutesha umuntu agaciro amategeko y'u Rwanda arabihana n'amategeko mpuzamahanga arabibuza. Rero hari imyitwarire leta yagombye kugira yo kubaha umuturage, kubaha umuturage bya bindi bavuga ngo umuturage ku isonga ntabwo ari byo bakora. Baragenda bakabahohotera, bakabakubita, bakabakurura nk'ihene. Hari umuntu umvise avuga ngo umuntu w'umukecuru ngo bazamuye yambaye ubusa uko yavutse, bamusohoye mu nzu iwe kubera gusa yuko atashatse kwikingiza, yanze. Turage nabakangurira ngiye kwakira urukingo kuko ni byiza, ariko leta rwose ari muri ibi bya COVID, ari no mu bindi bintu byinshi yari kwiye kureka urugomo kuko rimaze gukabya cyane. Murakoze.
Bakoza ni Seti Karenge. Mu by'ukuri mu biganiro twari twateganyije ntabwo twari twateguye kuvuga kuri ibi bintu, ariko iyo tuvuze ibintu nk'ibi ngibi hari abashobora kuvuga bati murimo murakabya cyangwa ibintu murimo muvuga mu by'ukuri ntibihari, ariko ubu ugiye ku mbuga zitandukanye nkoranyambaga urahasanga amakuru agaragaza ko Abanyarwanda barimo bahunga. Ikintu mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ari ikintu kigayitse cyane cyane ku nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kumva ko Abanyarwanda bahunga inkingo. Ese kuki Abanyarwanda bahunga inkingo? Izi nkingo kuzisobanura Abanyarwanda bakazumva, utabishatse ntakwiye gufatwa ku ngufu, nta nubwo akwiye guhanwa. Reka tubumvishe mu ncamake akantu kagufiya kugira ngo mwumve ukuntu Abanyarwanda aka kanya barimo bafata ziriya nkingo, uko inzego za leta zirimo zitwara muri iki gikorwa cyo gukingira Abanyarwanda ku gahato. Reka tubumvishe.
Uraho neza bavandimwe bene data, dufatanyije kwizera, mudusengere mushika. Ibintu birakomeye hano mu Rwanda, ni ikibazo nkubwire ngo ni ikibazo. Ejo bafashe umwana mukuru wanjye, twabanaga twasenganaga, yari ashatse vuba, we n'umugabo we babahinguye bavuye bari bicaye mu nzu bari kurya. Ubwo abasirikare n'abapolisi baje bakubita inzugi, bacagagura inzugi, babasenyeye, bakubise, nuko barabazamura bajyana kwa muganga, babateragura ibishinge, umugabo bamukomerekeje mu mutwe. Nonaha mu masaha 3:57 bampamagaye bavuga ko mukuru wanjye nawe ngo bahondaguye birukanwa abasirikare n'abapolisi, ngo bagiye bamukubita yambaye ubusa buri uko yakavutse, kandi ni umuntu umubyeyi w'umukecuru uko yakavutse, noneho ngo ntiyarari no kuva n'aho ari, ahubwo ngo bari kumwikorera ku mutwe, ngo ni ingata ngo bavuga bikorere bagiye kujugunya agereyo yapfuye. Mana we, mana ni mudutabare, mudusengere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Satani yameze imirizo n'amahembe, Satani yasaze yasizoye u Rwanda rusohoreye mu ibyahanuwe nk'uko byavuze. Bavandimwe, mujye ku mavi, ubundi kandi ni ukwiyeza tugataha. Mugoroba mwiza, ijoro ryiza, mukomeze mugire gusenga kandi mugume ku mavi, abera batashe.
Banyarwanda, banyarwandakazi, rero ntabwo twabikoze kubera, ntabwo twavuze amagambo kubera gusa yuko tubigirwa cyangwa se turimo tubyitekererezaho. Murumva aba ni Abanyarwanda, aba ni Abanyarwanda bakeneye gusobanurirwa. Murumva ukuntu polisi yinjira mu mazu y'abantu igafata abantu igakubita. Ibi bintu nibyo birimo bituma Abanyarwanda bakunga. Hano mu gihugu cy'Ubufaransa mu kuri wa gatandatu habaye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ikingirwa ku gahato cyangwa se gusaba abaturage kwikingira ku gahato. Leta itanga uburenganzira abantu barigaragambya, nta muntu bafata ku gahato. Niyo washyira ayo mabwiriza akomeye ugaca abantu amande nk'uko ubishaka, ariko gutera abaturage ubwoba ukinjira mu mazu ugakubita, ukambika abaturage ubusa, birazana ishusho itari nziza y'umutekano mukeya mu baturage. Iki kintu ntabwo nshaka kugitindaho, ariko ni impuruza mbwira Leta y'u Rwanda ko ikwiye guhagurukira kwigisha abaturage mbere yo gutangira kumvisha abaturage ko bagomba gukingirwa ku gahato. Izi nkingo nazo kenshi ziba ari imfashanyo. Turasaba Leta y'u Rwanda kumanuka mu baturage bakabigisha uko inkingo zikwiye gufatwa. atari ibingibi murahutaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Turabona abana bari ku murongo, abana barimo bahungishwa na banyina, abana n'abana ntabwo bafite uburenganzira bwo kuvuga ngo ya. Mwibaze itegeko rituma umwana avanwa mu ishuri agahungishwa akajya mu kindi gihugu nawe azasanga izindi nkingo. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu agiyemo kirimo inkingo azagira kandi abyigishe na abyigishwa byakire, namara kubyakira mwibaze ibintu azaba yarataye ukuntu bizabingana niyo yagaruka mu gihugu cye. Turasaba rero inzego za leta zikurikirana ibiganiro by'abantu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, zikurikirana amakuru atambuka ku mbuga nkoranyambaga, kumva ko duhamagarira leta kumanuka kwigisha abaturage kandi bakabumvisha yuko gukingirwa atari agahato, na cyane yuko hari formulaire mwuzuza abanyarwanda cyangwa se zuzwa n'abanyarwanda zanditsweho yuko gukingirwa atari agahato ari ubushake bw'umuntu. Ndeka ndekera ahangaha kereka ndetse niba hari icyo wongera kuri ariya magambo wari umaze kumva kuko hari icyo wari umaze no kuyavuga.
Oya nkuko wabivuze ntabwo twashaka kubitinda, ureka wenda tujye ku yindi ngingo. Benwa
yakoze cyane Aniseti Karenge, reka tubone tugaruke ku ngingo n'ubundi nkuko twatangiye tuganira tuvuga tuti igihugu cyacu kuvuga amakuru yaho akenshi usanga ari amakuru y'urucantege na makuru by'uko usanga ahangayikishije abenegihugu. Leta y'u Rwanda nibaza ko ariyo ifite abanyururu nk'ikareza ko ari benshi cyane bitewe nanone n'amateka yabaye mu gihugu cyacu, ariko n'ubwo noneho by'umwihariko muri ibi bihe h'abantu usanga hari ubushomeri bwinshi, urubyiruko rukishora mu biyobyabwenge abandi bakishora mu bikorwa bigayitse, aho usanga za gereza hirya no hino zuzuye, zaba iza gereza zizwi n'izitazwi. Uyu munsi rero tujye kugaruka mu ncamakeya ubugizi bwa nabi bukorerwa muri gereza, ndetse ibintu usanga bisa naho byateguwe n'inzego z'umutekano ariko bikarangira bigize ingaruka zikomeye ku muryango mugari w'abanyarwanda. Turahera ku makuru y'umunyamakuru Cyuma Hasani wari umaze iminsi afunzwe ejo bundi akaba yaritabye urukiko, aho yaje kuburana ariko akaburana avuga yuko akorerwa iyicarubozo. Ni umunyarwanda wagaragaweho gucibwa imanza akaranakatirwa, ariko mu byo bamukoreye byitwa yuko ari urubanza no kumukatira, nanone hari harimo amafuti menshi nkuko mugiye kubyumvira. Ariko icyo tugamije cyane kuko bimwe twagiye tubivugaho ni akarengane, turaza kuvaho ngaho dukomeza tugaragaza akarengane gakorerwa mu magereza, tunasaba Leta y'u Rwanda ko aho bigeze ibi bintu mu by'ukuri ari iyicarubozo, ndetse imiryango mpuzamahanga ari ikwiye gutangira gukurikirana iki gikorwa cy'icarubozo korerwa mu magereza atandukanye y'u Rwanda. Reka duhere kuri iyi nkuru ya VOA yatangajwe n'umunyamakuru Eric Bagiruwubusa.
Kugeza nini yose nguzwe nka Cyuma Hasani yagejejwe mu cyumba cy'urukiko yambaye impuzankano y'irondo iranga abafungwa, yararinzwe bikomeye n'abacungagereza abohesheje amapingu ku maboko, yitegereje mu gihagararo no ku isura arakomeye. Ariko icyo avuga ku mibereho ye yo mu munyururu byo byumvikanisha ikinyuranyo, nta munyamakuru wari yemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mu iburanisha. Nyuma yo kwibutsa iby'itegeko riteganya kuri iyi ngingo, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse gufatira telefoni z'abanyamakuru mbere y'uko atangira iburanisha kugera rirangiye. Niyo Nsinga yavuze ko gereza afungiwe bitamworohereje gutanga imyanzuro isubiza ku by'ubushinjacyaha bwanditse mu bujurire. Yavuze ko icyemezo cy'urukiko rukuru cyategetse ko ahita afatwa agafungwa cyamugizeho ingaruka zikomeye. Yavuze ko abagiye kumuta muri yombi bamusahuye ibikoresho bye by'akazi n'ibya kampani Shema TV abereye umuyobozi. Cyuma avuga ko afunzwe ku mpamvu za politiki. Niyo Nsinga yabwiye urukiko ko afungiwe ahantu yise mu mwobo. Ati iyo mpabonye nibaza icyo naba naragomeyeho iki gihugu. Yavuze ko afungiwe mu kato ka wenyine ahantu habi hamuteye kurwara umugongo. Cyuma Hasani yavuze ko yota izuba isaha imwe ku munsi kandi ko byamuviriyemo ubuhumyi. Mu magambo yavuze ko hari n'abantu bahekuye igihugu bafunzwe neza, avuga ko abafungiye nta nyamaswa yahafungirwa. Umunyamakuru Niyo Nsinga yabwiye urukiko rw'ubujurire ko inzego z'umutekano zamufashe bimufunga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana yakunze gutsimbarara ku nzitizi yo gusaba ko Cyuma Hasani yafungurwa by'agateganyo umutekano yisunze ingingo z'amategeko ari ibimanza z'inshinjabyaha yateragashaba anayibutsa ko inzitizi y'ifungwa ry'agateganyo itangirwaho urubanza rwaba rugeze kandi umucamanza agategekwa kuyifataho icyemezo mbere y'urubanza mu mizi ni inzitizi urukiko rwamwangiye ko ayisobanura kuko yunganira yasabaga gusubika urubanza ku mpamvu z'uko nta ndege afite zo kuburana urukiko rwa kumunyamategeko Gashabana yatanze inditi zaterewe bituma n'uruhande baburana rutabasha kugira icyo ruyisubizaho mu nyandiko ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Mutunzi buvuga ko bwatunguwe n'inditi zazanywe na Gatera Gashabana bwavuze ko butiteguye kugira icyo bwayisubizaho busaba umwanya uhagije wo kwitegura umushinjacyaha yasobanuye ko niba hari amakosa yabayeho mu kujya guta muri yombi icyuma Hasani byabazwa babikoze amategeko akabibaryuza ku giti cyabo umunyamategeko Gashabana yavuze ko kuba ubushinjacyaha butiteguye gusubiza ku nzitizi y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari uburenganzira bwabwo avuga ko iyo ageze kuri gereza bimugora kumuhuza n'uwo yunganira asobanura ko gereza ifatira inyandiko zose zijyanye n'urubanza ku buryo bigoye ko haba kwibanga ry'akazi n'uwo yunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye urukiko ko afite imyanzuro yakoze isubizi y'ubushinjacyaha ariko gereza yanze kumufasha kuyigeza ku rukiko mu buryo bw'ikoranabuhanga iyo iraza yongera ku yo umunyamategeko umwunganira yasubije ku bujurire bw'ubushinjacyaha yakunze gutinda ku buryo yafashwemo yita ko bunyuranije n'amategeko n'uburyo afunzwemo urukiko rwamusubije ko byinshi avuga ntaho bihurira n'urubanza rw'ubujurire baburana byarangiye urukiko rufashe umwanzuro wo gusubika urubanza rwategetse ko cyuma Hasani n'umwunganira bahuza imyanzuro yabo bakayigeza ku rukiko ni nabwo ubushinjacyaha buzagira icyo buyisubizaho umucamanza kandi nubwo yavuze ko ibivugwa na cyuma bigoye kwemeza ukuri kwabyo yahamagaye uwari ukuriye itsinda ririnda cyuma ategeka ko gereza imworohereza akagira uburenganzira nk'ubw'abandi bafungwa umunyamakuru Niyonsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize wa 2021 urukiko rukuru rumuhamije ibyaha 4 byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu ni icyaha umucamanza yamuhamije atarakirekewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ku impande zombi zarakijuririye nta mpaka kigomba guteza kuko ababuranyi bombi bakivugaho rumwe cyuma yasoje asaba ko yarekurwa akabasha kwivuza ariko ubushinjacyaha bwo busobanura ko urwego rw'amagereza ari rwo rugomba gukurikirana ubuzima bwe iburanisha rizakomeza ku itariki ya 25 z'uko kwezi ntashobora kugira ijwi ry'amerika i kigali
urakoze cyane Eric bagira ubusa ku ijwi ry'amerika i kigali kandi tubashimira ni akazi keza mukora kugira ngo mumenyeshe abanyarwanda amakuru menshi adatangazwa nk'uko mubyivugira ko uwo munsi nyirizina ntatangaza amakuru yari yemerewe kuri guhinjira no gufata amashusho ni kimwe mu bintu by'ukuri nanone kigayitse Aniseti rero wabyumvise umunyamakuru cyuma Hasani aravuga yuko afungiwe ahantu hawe nyine muri cave no kuvuga mu mwobo ndetse afite impungenge ko ashobora kuzavana indwara zikomeye akanasaba ko yasohoka hanze kujya agataha kugira ngo abashe kwivuza kuko ubu ngubu nubwo aburana avuga ko atangiye kugira ikibazo cyo kutabona bivuge yuko aho muri cave nta rumuri ruhaba ni mu mwijima agira isaha imwe gusa yo gusohoka kujya kota izuba mu masaha 28 yandi yose asigaye akibera muri uwo mwijima iki kintu cy'iyicaruzo cy'ubugizi bwa nabi ku muntu warenganijwe na navuga ko atari we wenyine kuko hari n'abandi benshi dufite kuko hari n'abandi barimo ba Christophe Kayumba bigaragara na bagenzi be bose ko babaye mu bugizi bwa nabi barimo bakorerwa n'iyicaruzo ry'amagereza Aniseti iki kintu ntabwo kigutunguye ariko iki kintu nanone kirakwiye ko abantu bagomba gutangira kubisobanura no kubivuga kuko niba hariho ikintu kiteye ubwoba ni abantu bitwa ko baregwa imanza za politike ariko ku rundi ruhande aho bitwa yuko bari muri gereza bakomeje gukorerwa guhakorera iyicaruzo Aniseti
urakoze Benoit reka wenda ntere kuri point positif nshime ko umucamanza yemeye gusaba ko gutegeka ko yizera ko ari itegeko kandi ko rizashyirwa mu bikorwa yasabye ko cyuma Hasani agira uburenganzira nk'ubwo abandi bagororwa.
Icyo ngo ariko twinjira mu korohereza.
Yoroherezwe agira uburenganzira nk'ubwo abandi bagororwa. Nubwongera akantu katari keza avuga ngo biragoye kwemera ko ibyo cyuma asana avuga ari byo, ariko nibura yatanze uwo mwanzuro avuga ati muhe uwo muntu uburenganzira nk'ubwo abandi bagororwa. Icyo wenda nagira ngo nishimire uwo mucamanza, kuko akenshi muri manza nka ziriya hari igihe mbona abacamanza nabo bameze nk'ababuranyi, kuko yagombye kuba ariya ari umuntu wumva icyo uregwa avuga yisobanura akumva n'ibyo abamurega bavuga ari bo pariki. Ariko akenshi iyo wumvise ibisubizo baha umuburanyi ugira ngo nabo bari ku ruhande n'ubundi waba bariho ku buryo bugaragara, ugira ngo nabo bari mu bashinja, ndetse umuntu akaba atatinya kuvuga yuko urubanza ruba rwaciwe na mbere. Icyo ni kimwe rero. Icyo wambazaga rero cyo muri gereza biragaragara kandi byaranagaragaraga, umujinya bamutwaranye umunsi bajya kumufata bamena n'inzugi akamutwara shisha itabona, byaragaragara rero kuri ya mugabo batazabumera neza, kuko bikurikiranye usanga hari ahandi hantu havuye amabwiriza atari muri polisi gusa. Yagezeyo rero ibyo bari bamuteganyirije n'ibyo barimo bamukorera, wumvise ko na papa we yatabaje, ariko birababaje cyane. Kandi kibabaje nuko nk'uko wari umaze kubivuga atari we wenyine ubikorerwa, kuko ubuhamya bumaze kuba bwinshi cyane cyane muri gereza ya Mageragere y'uko abantu bakorerwa iyicarubozo ari benshi. Hari abasohokamo bavuga ko wa mugani batakireba, hari abasohoka bavuga ko bakutse amenyo, hari uwavuze yuko ngo bamuhaye ibimene by'amacupa basaga hari amacupa bakabashyirira mu biryo, ibintu nk'ibyo by'ubunyamaswa. Umuntu uramufunze bamwambuye uburenganzira bwe bwose, yemererwa imfungwa nyine ya leta nta kibazo niba yarakoze ibyaha cyangwa se yabihamijwe, ariko no n'amategeko yo leta yishyiriyeho ubwayo hari uburenganzira umuntu yemererwa. Ntabwo rero agomba kuza kubera ko yarakanyijwe na kanaka, kubera yuko hari intore ziriwe zimutuka ku mbuga nkoranyambaga, kubera yuko yahaye umuntu ijambo wenda mutabishakaga agashyira amavi yanyu hanze aze mutangire mu mukore w'icarubozo nka ririya. Ni ibintu by'ubugome bukabije cyane. Nkaba rero sinzi icyo nabivugaho uretse kubigaya cyane, ngasaba nanone nubwo nzi yuko wenda ari ugosorera mu rucaca, ariko ngasaba leta y'u Rwanda yuko yakwikubita agashyi. Mu kanya wavuze uti byari bikwiriye yuko imiryango mpuzamahanga itangira kwinjira muri iki kibazo, ngira ngo birakwiriye koko natwe twagombye kubigiramo uruhare, tugasaba abantu imiryango ibishinzwe iriya komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu y'umuryango w'abibumbye n'abandi bose babishinzwe ko bakurikirana bereye ibibazo. Ariko mbere na mbere turasaba leta y'u Rwanda ubwayo kwiminjiramo agafu ikareka guhohotera imfungwa, kuko umuntu abafunze n'ubundi ntacyo ari bugutware, ikareka no guhohotera abaturage muri rusange. Ariko icyo cy'imfungwa cy'icarubozo ikorerwa mu magereza cyane cyane ikorerwa mu noneho hirya no hino aho bafungira, kuko hari n'ahantu bafungira hatari amagereza yemewe, notama hariya kwa Kavuga igikondo undi ni centre de detention itazwi itemewe n'amategeko, irazwi ariko ntemewe n'amategeko. Hose yabera ibintu bibi, simvuze mu kasho cyane cyane aho bavuga ikami mu magereza police hirya no hino mu station ya police hirya no hino, ni ibintu byari bikwiye gucika. Kandi rwose ndibwira yuko hazabamo abantu b'umutima muri leta y'u Rwanda bagasaba nabo ko ikibazo rero nuko wa mugani dufite komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda ibyo ntishobora kubikora, ntabwo yabikurikirana, dufite inteko ishinga amategeko ntiyagombye kwinjira muri icyo kibazo, ntishobora kubikora. Ubwo rero sinzi uzabikora, ariko ababishinzwe abantu bumva nabo ko bigayitse ko bihana isura mbi u Rwanda mu mahanga bagombye kubireka, kuko nta n'icyo byungura ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Numva ari cyo nabivugaho Benoit, urakoze.
Rakoze ni seti warutanye uvuga uti ntago tuzi umuntu akuye kuba yabisaba, ariko icyo tuzi cyo nuko mu minsi yashize leta y'u Rwanda cyangwa se Perezida Kagame mu bubasha afitiye abifitiye yahinduye umukuru w'amagereza, kuko wari uriha yitwaga Andrew Rwigamba aza kumusimbuza uwitwa CGP Juvenal Mariza Munda. Mu by'ukuri uyu nguyu yari umupolisi umwe mu bapolisi bakuru mu gihugu cy'u Rwanda, ubu rero niwe mukuru ukuriye RCS cyangwa se urwego rw'abagororwa mu Rwanda hose. Uyu mugabo rero navuga ko mu by'ukuri ari we ugomba kuba ari we ukurikiranira hafi ibi bibazo byo mu magereza, kuko icyo tumaze kumenya nuko aya magereza yashyizeho sisiteme yo kuba asa naho yicunga, ku buryo uru rwego rushinzwe abanyururu cyangwa se abagororwa rwo akazi karwo ari ushinzwe gukurikirana imiryango y'abagororwa baba bari hanze, cyangwa se gufata abagororwa kubasohokana hanze kujya kuburana no gucunga inyuma ya za gereza, ariko ibiberamo imbere bigasa naho byahawe ubundi buyobozi, ibikorerwamo byose bikaba bishobora kuba bitareba ikitwa RCS. Iki kintu rero ni ikintu mu by'ukuri ntekereza yuko uyu Mariza Munda Juvenal n'abamubanjirije bagomba guhagurukira gukora kugira ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bubashe kubahirizwa mu magereza. Aniseti, iki kintu iyo abantu bagerageje kukivuga abantu bashobora kwibaza bati ni cyuma Hasani ukunze gukritika leta, ni cyuma ukunze usibye ko atanayikritika ukunze kuvuga amakuru y'abantu mu by'ukuri badashima bababaye bafite ibibazo, ariko n'abanyururu ubwabo basohotse nk'uko warubivuze benshi barataka ko muri gereza harimo ikintu cy'iyicarubozo. Twagerageje nanone gushakisha andi makuru ibi turabivugira kugira ngo leta ibikurikirane kandi igire icyo ibihinduraho, kuko niramuka idahimba ibi bikorwa mu by'ukuri ntekereza ko nibyo bizongera bikadusubiza inyuma bikadutwara mu nkiko, kuko hano harimo abantu bavamo barakorewe iyicarubozo bakeneye indishyi z'akababaro, bakeneye kuzasubira mu butabera kugira ngo babashe guhabwa uburenganzira bwo kwitwa ikiremwa muntu, kuko kuba muri gereza ni kimwe mu bindi bintu bishobora kuba byibambura kuba ikiremwa muntu mu by'ukuri. Ibi rero turabivuga kugira ngo leta igire icyo ikora, igire icyo ishinduraho, kuko amarira y'imfungwa amaze kuba menshi, abantu barasohoka hanze bagatinya no kuvuga kuko bavuga bati tugize amahirwe dusose muri gereza, ntabwo dushaka kongera gusubiramo kubera ububi badukoreye reka tujye kwivuza. Ariko hari uburyo abantu bagenda bakurikirana bakamenya amakuru, reka mbumvisha indi audio nanone y'iminota igera kuri itatu, ni audio mutaza kuza kumva neza ariko ibyo byose murayikurikirana, ni amajwi dufite ariko atameze neza, ariko ntekereza ko umuntu wese ari buze kwiyumvira uko abaturage bava muri izo gereza bavamo bataka. Muraza kumva uko za gereza zimwe na zimwe zihimbwa cyane cyane ya Mageragere yo ngo bayise ngo ni gereza y'i Madrid. Reka tubumvise.
Mbona nyine uyu transfer nari ntegereje, transfer ndagihabwa iba ngombwa ko nomanika i Madrid ku itariki 17 z'ukwa kabiri. Tugeze rero Madrid kwa kabiri 2022. Natangiye kubona ko ibintu ari bibi ndabyibuka, tugeze hanze aho umuntu yaje mu buzima n'ubwa mbere nari ntarahura na mudugudu wo muri karitsiye, n'ubwa mbere nari ninjiye mu bintu bijyanye rwose n'ubuyobozi. Undi najyaga ngiye kwaka ibyangombwa pasiporo ki ntabwo nari naragwa mu cyaha cyara, naboneye ko bikaze ubwo twicaye ku murongo turi gusakwa, nagiye kubona mbona umugabo araje akandagira na botine bakitana akabumva mbari akandagira akankandagira nataka kongera ngango akibonye uriba ukuntu kuri gereza y'i Muhanga
uwaruzi ko tutazongera guhura nguraje mwati rwose wakabyarwe n'ubwa mbere mfunzwe wa muntu ndi mu gikomite kiri no konsubiza ewana mbona ibintu nisanga cyo ko nambona umugabo wari uri imbere yanjye bamurasha urugi rwa danje ari umuntu w'umupapa na n'ubu hakaza uri mwigati ko navuze ataha hantu nta data nta mama ubuye wana ngiye kwakira ibindi ari ikintu bita ku giticyo cyara wenda sinzi ko umuntu yabivuga muri iki kinyarwanda reba nk'umuntu kugutegeka ngo ujye ku bwiherero kandi wiherere ko gukora igikorwa nyirizina akisiyo gikore kandi utabishaka ikizamini urumva ukuntu kimeze bafite ku giti ni ukuvuga gereza ya mageragere yacitsemo igisa n'ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose acika ikintu cyitwa amafaranga byari agize umuntu umuntu iyo akwanze arakubeshyira ati uriya muntu amubonanye igiceri cy'atanu igiceri cy'atanu hari ikintu kigura muri uru Rwanda ari kurashya niba ushobora gukubitwa ibyumweru bibiri byari wari wakubitwa urumva ugakubitwa tu ukumva n'izina wararyibagiwe ya turinjira icyo gihe byakubayeho byatubayeho abona amanukanye nabo icyo gihe byatubayeho urwego rwa CS ntabwo ruba rubizi ibintu birangira hari inyuma y'igipangu ibintu bya RCS birangira inyuma y'igipangu ntazagira uza kubeshyira kuri RCS ku bijyanye no mu imbere umutekano ushingiye ku bafungwa n'abagorerwa ku giti cyabo kuri uko reba hariya mo imbere inzego zubaketse nko mu gihugu guturuka kuri gitifu ujyanama ukamanuka gitifu murenge kugera ku munyesibo
aniseti niba wabyumvaga neza urumva ni umuturage wari uvuye muri gereza arataka barakoreramo iyicarubozo mu kitwa amagereza umuntu arakubitwa icyumweru cyose umuntu baramukorera ibintu bitabaho uribaza kugira ngo winjiye muri gereza ku kanya wakirwe n'ubuyobozi bwo muri gereza ikitwa RCS ba basirikare babandi mujya mubona birirwa bayoboye abantu babazanye ku magereza ibyabo birangirira hanze nta mutekano muri gereza urimo muri gereza abantu barakora ibyo bishaki niyo mpamvu mwumva abantu nk'abajya iporo babishwe bagize gute muri gereza barakwica ugapfa urakubitwa ugirwa nabi niyo mpamvu twateguye kino kiganiro tuvuga tuti ubugizi bwa nabi iyicarubozo ririmo rikorerwa abanyururu rikwiye kumenyeshwa amahanga isi ikabimenya kuko ibi bintu biragayitse uribaza gufata umuntu w'umusaza umuntu w'umugabo wenda abeshyewe icyaha runaka cyangwa se yakoze icyo cyaha uramutegetse ngo najye ku bwiherero n'ibindi bibi bisa nabyo bayobozi b'u Rwanda bayobozi mutegeka igihugu cy'u Rwanda iri yicarubozo ry'ubugizi bwa nabi rikorerwa bene gihugu abanyarwanda muri kinyejana mu mwaka w'2020 irenga umunyarwanda aracyakorerwa iyicarubozo rimeze gutyo igiceri cy'atanu kidafite icyo kigura umuntu gushaka kubeshya ukabambwa ibintu bigayitse ibintu biteye isoni turahamagarira umuyobozi wa gereza mu Rwanda bwana Juvenal Mariza Munda giri cyo ukora kuko inshingano wahawe ntabwo ari izo kugira ngo abanyarwanda bababare gereza mu kinyarwanda abayifungirwamo babita abagororwa aho umwana w'umuntu ava hariya yarapfuye mu mutwe mwaramwishi akagira hanze yarangiritse ntabwo ari wo muti ibi ni ikibazo iki ni ikibazo gihangayikishije u Rwanda kuko uko byagenda uko ariko kose leta nayo ibihomberamo kuko umunyarwanda uvuye hariya yarahahamutse yarangiritse mu bwonko yaraharwara indwara zikomeye uko byagenda uko ariko kose na leta ibigiramo irabihomberamo kuko umuryango uzavuza uwo muntu niba hari n'ikintu yagombaga gushora kugira ngo yiteze imbere anatange iyo misoro gihagarare nubwo mwebwe ntacyo bibabwiye muvandimwe ni seti kuri ingingo ndumva nayitinda ariko reka ngusubize ijambo kugira ngo two gutinda mu studio ijambo ni rya ni seti
reka ngira ngo ibyo turimo kuvuga abantu bose barabyumva n'ababikora bazi yuko ari amakosa ababikorerwa bo basa n'ababyakiriye ariko uko byajyana kose bigomba guhinduka uriya mugabo wavugaga mu kanya hari aho avuze ati ntabwo bibizi ni ibintu bikorwa n'abagororwa hagati yabo akanongeraho ko inzego z'ubuyobozi ziba hanze n'imbere muri gereza zibamo rero hari undi rwego yibagiwe urwego rw'iperereza kuko naho harimo inzego z'iperereza muri gereza nta kintu na kimwe gishobora kubera muri gereza abo bantu bashinzwe iperereza batabizi kandi batanga raporo umuyobozi wagera ku buyobozi bwa gereza batanga raporo n'ahandi ku buryo ibikorerwamo rero byose nubwo nzi yuko hari abagororwa nabo bagira urugomo bitwara nk'abanyagitugu bandi bose ariko nta bintu nk'ibyo ngibyo nko kugira ngo Cyuma Hassan afungirwe ahantu hatazwi biba byategetswe n'ubuyobozi bwa gereza hari n'ibindi byinshi biberamo nk'uko nk'ibyo ngibyo wavugaga by'uriya muhungu wacurangaga nawe ntashobora kwicwa bitavuye ahandi hantu donc ntabwo wenda RCS ishobora kuba bitanayiriho ariko hari ahandi hantu hava amabwiriza ahabwa abayobozi ba gereza naho bakayageza kuri abo banyururu bahohotera bagenzi babo ni ikibazo rero ni ikibazo gikomeye nk'uko navugaga mu kanya nkeka yuko buri wese yagombye kumva yuko ari isura mbi bahesha igihugu cy'u Rwanda mu mahanga no hanze yacyo guhora ushyize abaturage inkota ku gakanu ari abari imbere muri gereza abo bafunze twavugaga kandi nabo dutabariza cyane muri aka kanya ariko no hanze nk'ibyo twareba wumvise yuko ibintu bimaze gukabya cyane sinzi impamvu rero abayobozi bo muri FPR bumva yuko ubutegetsi bwabo bugomba kurangwa n'ikiboko bugomba kurangwa no kwica abantu urubozo bugomba kurangwa no gutera abaturage ubwoba ufuze akaba azi yuko noneho atazagaruka kuko mwese arabavuga bati nta muntu ufungwa kabiri ufunzwe bwa kabiri ntugaruka bumva niko abantu babizi ibyo bintu babibashyize mu mitwe byagiyemo rwose mwakuna mu icumu mwahaye abaturage amahoro bakisanzura kuko benshi buriwe n'andi bintu bya politiki barimo abantu birwanira n'ubuzima busanzwe bahuze tuvuga yuko uriya mugabo Cyuma Hassan atigeze na rimwe akiritika leta yatangaga ijambo ku baturage wenda bakavuga ibikomerezwa byo muri iyo leta ariko we avuga yuko yikundiraga ubutegetsi buriho yikundiraga Perezida Kagame ariko ntabwo bimubujije kujya hariya urabona uko abayeho murabona ibimuri hejuru abo bantu uko badasibye ubutegetsi bwanyu mwabahaye amahoro waba busebya se bwo kuba mwamufunze akenshi mwamufungiye n'ubusa namuretse agakora igihano cy'agakora uburoko bwe gukomeza kumuhohotera muri ubwo buryo bibungura iki uretse ubugome gusa ubundi umutegetsi utegekesha ubugome nawe amaherezo biramugaruka kandi nubwo uriya mugabo yavugaga ko bikorwa n'abagororwa ubwabo wenda bizwi n'ubuyobozi bwa gereza ariko ikibazo kiri muri leta nyirizina kandi niyo yagombye kugikemura ndabigisabye rero murakoze
urakoze cyane muvandimwe ni seti siwe wenyine ubisabye nanjye numva nkasoza iyi nkuru tudahamagariye leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose kugira ngo yinjire mu kibazo cy'ifungwa n'abagororwa kuko by'umwihariko turavuga imfungwa n'abagororwa mu magereza azwi izitazwi zo ni kindi ariko abanyarwanda bari mu magereza bakwiye uburenganzira bwo kwitwa ikiremwa muntu kuko n'ufatiwe ku rugamba rw'amasasu afashwe ntabwo yemerewe kwicwa nta nubwo ashyirwa ku ngoyi idasanzwe ariko noneho ibaza umunyarwanda uri mu gihugu cye arezwe icyaha kiramuhamye cyangwa se n'ikimuhamye ategereje kuburana akorewe iyicarubozo ibi bintu bikwiye guhagarara kandi turahamagarira abanyarwanda by'umwihariko za societe civile abantu bari mu mashyaka atandukanye ya politiki kumenyesha inzego zibishinzwe by'umwihariko iz'u Rwanda ndetse n'imiryango ishinzwe gukurikirana uburenganzira bw'ibiremwamuntu gukora ibishoboka byose iki gikorwa cy'icarubozo kigahagarara kuko ikintu cyo gufata umuntu ukamufungira ahantu atakwiye gufungirwa kisobanura ati nabisha abantu muri 94 muri genocide ntabwo bifunzwe nko kufunzwe kubera gusa yuko hari cyo navuze cyangwa nahaye ijambo utarashimye leta haba nafungwa mu buryo bugayitse turasaba rero mu byukuri kandi dukomeje inzego zibishinzwe RCS gukora ibishoboka byose iki gikorwa kigahagarara mukinjira mu banyururu mukabaho uburenganzira bwo kwitwa imfungwa kandi imfungwa gufata icyemezo cyo kwihanira mu by'ukuri ntekereza yuko ari uburangare ndetse na gahunda ishobora kuba yarashyizweho na leta y'u Rwanda mbere yuko twinjira mu gice cya kabiri reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma badushyira akarimo gatoya hanyuma noneho Aniseti nawe urebe ko wafata aka kafe gatoya none twinjiye mu gice cya kabiri ku buhanga bw'ibyuma
runana nyarwanda rw'impinduka l'alliance rwandaise pour le changement kuve
iyo dusetse ndatambukanishe
cyane ku buhanga bw'ibyuma twongeye kubashimira abanyarwanda abanyarwandakazi aho muri hose hirya no hino ku isi mudukurikiye by'umwihariko abaduha ubutumwa busuva mu Rwanda muratubwira yuko mudukurikiye nubwo biba bigoye bihenze ariko mukemera mukigora mugakurikirana kuri YouTube natwe turabwira tuti mukomeze mwihangane uwiteka nabishaka ndetse dufatanyije twese bizahinduka ku buryo abanyarwanda noneho tuzajya dusabana hatabayeho guca ku maradiyo cyangwa iki kuko ibi ngibi n'ubundi by'amaradiyo byagombye kuba ubucuruzi bitagombye kuba impuruza turabashima kandi tubashimira by'umwihariko ku buryo mudukurikirana kuri radiyo yanyu mukunda radiyo iteme twinjire mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro mu by'ukuri hari ibintu bitangaje Aniseti nge ntabwo ndi buje mu magambo nyirizina cyangwa nge muri kritike z'abantu batandukanye kuko abantu benshi bagiye babivugaho ndavuga ku kintu kimwe gusa cy'umunyamabanga wa leta uyu ni ministre Bamporiki Edouard n'umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco aho mu minsi yashize byagaragaye mu by'ukuri aho yashimiye umugore wamuhaye inka cyangwa se umukobwa wamuhaye inka sinzi niba ari umukobwa cyangwa ari umugore aho bamuriki yemeje ko mbyukuri uyu mugore aguhaye inka ubundi wemere uba uri debe ry'uwo muntu minisitiri bamuriki wabivuze apfa asa n'upfukamye amanutse cyane n'amaboko yombi ni ibintu byatangaje na nyiri kubibwirwa kuko byamuvanye mu mwanya yari arimo arataraka cyane akoma amashyi atega amaboko bigaragara ko yatunguwe kimwe natwe twese abanyarwanda twaratunguwe ariko jyewe singiye gutinda kuri aya magambo kuko yavuzweho cyane Aniseti ndagaruka ku myifatire y'abayobozi b'igihugu ndetse by'umwihariko mu bintu nk'ibi ngibi uyu ni minisitiri akaba ari umwe mu bantu mu by'ukuri ya umuntu yavuga yuko ashinzwe urubyiruko kandi akaba harimo mushingano ze n'umuco kuba minisitiri yari mu birori n'urubyiruko n'umuco agahabwa inka akitwara kuriya Aniseti ku ruhande rwawe ari abantu bashobora kukumva gutandukanye n'uko abandi bagiye babivugaho reka ngo ijambo ugire icyo uvugaho Aniseti
urakoze muvandimwe Benoit reka nanjye no kwinjira wenda mu byo abenshi bavuze bakritise byaba byo cyangwa se gukritika nta shingiro ryari bifite ibyo n'ikindi kibazo tuvuge kuri aspect imwe gusa y'ibintu relations zagombye kuba ziri hagati iyo watanze inka n'uwayihawe kuko sinzi niba basanzwe baziranye harani nakurikiye ikiganiro uriya mukobwa avuga yuko yari yarashatse uburyo ahura na bamporiki kuko ngo amushima cyane ibintu binyuranye hanyuma akaba aribwo aramubonye mbese akihutira kumuhinga we rero uriya mukobwa sinari nabuzi nibwo bwa mbere namwumvise ariko numvise yuko ngo kina filime ari muri sinema niwo mwuga w'ubungubu Minisitiri Bamporiki ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco we ashinzwe umuco specifically no kuvuga yuko mu byo ashinzwe harimo no kureba ibyo uwo mukobwa akora uwo mukobwa ntibuti izina rye ariko ashinzwe kureba ibyo akora mu yandi magambo reka wenda mbe mbavuye onze kugozaruka mu kanya uzi najyaga mbona kera umuntu yabaga konseye cyangwa burugumesitiri muri komine runaka cyangwa muri segiteri akazarangiza manda ye abaturage bamuhaye inka zirenze icumi bamuhaga inka kubera iki surundi rukundo kuko atarajya muri uwo mwanya izo nka ntabwo bazimuhaga kuko bari icyo bari bamutezeho mu by'ukuri n'inka bahaga cyangwa burugumesi ntabwo bayahaga Umuhoza Beno cyangwa Karege ni ukuvuga rero ko biba bitandukanye cyane na za relations zituma ubundi abantu bahana inka njyewe nshobora gukundana n'umuntu cyangwa se nka purisiya dufite aho twahuriye nkavuga nti ngo uhaye inka y'ubucuti ubucuti buri purive hari rero biba byavuye mu bintu purive bigeze mu by'ukuri mu nshingano z'igihugu niho hari n'ikibazo gikomeye cyane kuko buriya uriya mutegarugori yahaye cyangwa umwari wenda simbizi wa mugani wawe yahaye Bamporiki inka atayihaye Bamporiki Edouard ahubwo ayihaye sekiriteri wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ni naho hari ikibazo gikomeye kuko hari serivisi amutegerejeho umuco ubundi ni ushinzwe za sinema uriya mukobwa akina sinema afite forcement ibintu azakenera muri iyo minisiteri cyangwa muri iyo sekiriteri ya leta niba hari n'ibintu urwo rwego rwa leta ruteganya mu guteza imbere sinema nyarwanda ukaba ugomba no gushyiraho ipiganwa ugomba kwerekana ibyo wakoze ko warushije abandi uriya mukobwa naramuka ari nawe wameritaga ibihembo ntabwo abantu ariko bazabibona bakidareba bazavuga bati yanka dore ikitanze niyo yabibona yari abikwiye bazavuga bati ni uko yahaye inka minisitiri cyangwa sekiriteri wa leta ubundi biriya bintu ni ruswa ku mugaragaro uriya mukobwa nta n'icyo mugayeho na gitoya barahaye inka umuntu ashobora no kuba mwikundira wa mugani ariko niyo yaba ari ubucuti busanzwe kuko ya muntu ari sekretari ari umunyamabanga wa leta iyo nka tuzayifata nk'uko yahawe umunyamabanga wa leta aho kugira ngo ihabwe Bamporiki Edouard ni nayo mpamvu uriya mukobwa si wafite icyo akeneye kuri uwo muntu ibyo ari byo byose ari muri sinema ubibise ko ashaka gukorera promotion filme ye ese normal kuba abonye minisitiri ushinzwe ibyo bintu akaba akeneye uko amukorera promotion ese normal kuba yatanga inka ashobora kubitekereza ariko kugira ngo umusekereteri wa leta yemere inka bamuhaye kandi azi umwanya arimo n'uyimuhaye amuzi ubundi buryagombye uri kuganirwa kwanahoze nisoma n'ahantu hari amategeko kugira ngo hari itegeko ryagiyeho mu kwa cumi muri 2013 rivuga imyitwarire y'abayobozi hari ahantu Bamporiki Edouard sekereteri wa leta iyo ajya kugira ubushishozi iriya nka ntabwo yagombaga kuyemera nibwire ko azagira wenda azanatekereza nyuma akavuga ati muvandimwe ndagushimiye nka wampaye ariko ntabwo nzaza kuyicyura kubera yuko nasanze bitandukanye n'imyitwarire kw'uyu muyobozi nicyo agomba kureba agatekereza kuko iriya ni ruswa ku mugaragaro niba uriya mukobwa ataranabitekerezaga afite serivisi akeneye kuri uriya muntu kuko ashinzwe secteur d'activité ye kuko tekereza uri nk'umuntu w'umucuruzi buriya rega dufite ahantu twese uramutse uri kigo runaka cy'amashuri ubonye uburyo waha minisitiri w'uburezi inka izo washaka zose wazimuha kuko iki kigo cyawe nta kuntu kitazakenera minisiteri y'uburezi uriya mu sekereteri wa leta witwa Munyakazi Isaac bamufungiye yuko ngo hari abantu nyine yakoraga mu burezi hari ikigo cy'amashuri cyamuhaye ruswa uzi ko na perezida Kagame yabivuze mu nama y'umwiherero ni rero na minisitiri w'umuco wakira inka hawe n'umuntu uri muri sekiteri d'activité ya sinema igihe nicyo nagira ngo mvugeho muri aka kanya gusa ibindi wenda yavuze ntabwo nshaka kubyinjiramo numvise hari komantere nyinshi zabikozweho ariko nagira ngo mvuge tout simplement ko kiriya kintu gishobora gufatwa nka ruswa ndetse buriya Bamporiki nigeze kumva hari avuga ko imirimo ye ayikora gakeya kuko ubundi abasimbuka imitego bamutega nawe ndabona hari yatangiye kuyitega urakoze bena
akoze muvandimwe Aniceti Karege Bamporiki atangiye kwitega imitego banyarwanda banyarwandakazi iyi mwumva ni radio iteme ivugira ku munara wayo wa Europe agiye mwumva nitwa Umuhoza Benoit abafatanyije na mugenzi wanjye dutegura na kino kiganiro rwatubyaye Aniceti Karege mu by'ukuri rero nuko umuvandimwe Aniceti abivuze ahangaha dutandukanye gatoya n'abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo ku byerekeye ihabwa inka ya minisitiri Bamporiki Edouard aho yakoresheje ijambo ritamenyewe cyane mu banyarwanda akivugira yuko uhereye umunsi ahereweho inka n'umudamu mu muco ngo bikaba bivuze yuko umugore yaguhaye inka uw'ibidebe Bamporiki we akongeraho yuko abayidebe ry'uwo mugore abantu babifashe mu buryo bwinshi butandukanye ariko noneho reka tugume kuri iki kibazo kijyanye na ruswa reka tuvuge yuko Bamporiki ni minisitiri w'urubyiruko birumvikana wamuhaye inka wabireba wese ku mafoto uriya muntu aracyari mutoya urebye amahirwe menshi watanga muri pourcentage wibajije simuzi ariko iyo witegereje ubona akiri urubyiruko ikindi cya kabiri uriya mukobwa nk'uko byagaragaye ni umukobwa mu by'ukuri ukina amafilime mugenzi wanjye abisubiyemo bivuge yuko mu nshingano za minisitiri Evode na ko minisitiri Bamporiki bose ni bamwe Bamporiki mu by'ukuri kuba yabashije kwemera inka yahawe n'uwo mukobwa ugaragara ko mu by'ukuri ashobora kuba ari urubyiruko n'ahantu bari bateraniye bigaragara ko bari bari mu myidagaduro aho bamuriki yari yambaye agakabutura n'umukobwa gusa naho nawe yibereye ku nkengero z'amazi bamuriki mu nshingano ze harimo umuco kuko ahabwa amafaranga bije y'igihugu ikamanuka muri ministeri ye ishobora guteza imbere imyidagaduro harimo nayo mafilime birumvikana no kuvuga ngo amahirwe menshi uriya mukobwa ashobora kubona n'undi munyarwanda wundi nawe ushobora kuba ukeneye amahirwe bakayahuriramo ari babiri byanze bikunze kuba bamuriki yemeye kuba idebe y'uriya mukobwa nk'uko yabyivugiye ntabwo byagera imbere y'imeza mu biro bya bamuriki ngo ajye gusinya asimbuke uriya mukobwa asinyire indi rubanda rwa giseseka ku ruhande rutazwi ndetse umukobwa nyirizi nawe yivugiye ko yabishatse inshuro nyinshi kugira ngo azamubone muhiyo nka amuhiyo ruswa ariko bigezeho mugenzi wanjye ni seti we yanasobanuye neza yuko iyo winjiye mu mategeko mu by'ukuri igikorwa nka kiriya bamuriki ubundi yari kuyakira ariko akongeraho ijambo ati urakoze ariko mu nshingano zanjye nshinzwe iyo nkayindagirire igihe nikigera nzakubwira tuvuge atagifite inshingano muri leta ari umuturage usanzwe nk'abandi ariko bamuriki yayakira yarangije yemera no kuba idebe ry'uwo mukobwa bivuge ko mu by'ukuri bamuriki yahawe ruswa kandi ruswa arayakira kandi ayihabwa n'umuntu mu by'ukuri n'ubundi uzwiho yuko afite umubare ateganya muri iriya minisiteri kuko iriya minisiteri niyo izamura abantu mu ntera ikabajyana aho bagomba kujya mujya mubibona abitwa ba misi bari aba barasindiye kuba ba misi hirya no hino iriya minisiteri niyo ibafinansa bakagenda ikabishyiriwe amatike ahantu habereye za festivali hirya no hino ku isi nta kuntu uriya mukobwa ashobora kuba yashakisha uburyo yinjiramo ngo byange bamuriki abure kumusinyira wenda ubu ngubu uko bivuzwe cyangwa byagaragaye bibaye ikibazo ariko ubundi ibi bintu iyo bitaza kugaragara bivuze yuko uriya mukobwa byari byaciyemo yamaze gutanga ruswa tutinjiye mu zindi ruswa zitandukanye abayobozi batandukanye bagenda baregwa muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ibi rero ni ibintu bigayitse kuri leta y'u Rwanda ni ibintu bigayitse ku bayobozi ba FPR Inkotanyi kubona abana b'igihugu bakora ibishoboka byose bagakoresha ibikorwa nka biriya ndetse akenshi tukabona n'abantu barimo barafatwa ngo ntibambaye udupfukamunwa ngo ntibemeye guterana ariko abantu nka bariya bagakora ibyo bishakiye ntabwo tubivuga kugira ngo dushyirishemo bamuriki turabivuga kubera yuko ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ko bitari bikwiye yuko minisitiri yakira impano y'umuhanzi witwa yuko mu by'ukuri leta yamutera inkunga yo kugira ngo abashe kugira kuri hashoboka wenda cyangwa yaranayimuteye nta wabimenya ibi bintu rero mu by'ukuri ni ibintu bigayitse tutatinze rero tutajya mu magambo menshi abayobozi b'u Rwanda barigayisha ariko nanone usanga n'ubuyobozi nabo bubafata nk'abantu bagayitse ni ibintu usanga mu by'ukuri abanyarwanda bameze nka bariragira bakicura nta muntu uyobozi bafite n'uri ku rwego rw'ikirenga ariwe perezida wa repubulika yaba yabatesheje agaciro ituzi rero abantu bava naho bagana reka mbumvishe nanone akantu gatoya aho perezida w'u Rwanda abwira abategetsi bwa mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hashize imyaka ibiri n'ine n'amezi makeya ngira ngo aho perezida w'u Rwanda afata abaturage bayoboye abandi imbere ya televiziyo na radiyo ntatinye kubatuka no kubasebya kandi yarangiza akabatuma kujya imbere yaba baturage ngo baje kuvugana nawe reka tubumvishe gatoya
kaza kunyanganira na barambi ba masa ama diskuru nabo shako tuganira so mumbwire cyozo niki twatangiye tusaba leta ko igomba gukora ibishoboka byose kegera abaturage kugira ngo abaturage babashe kumenya babashe no gusobanukirwa ariko bipfira hehe hano nkuko mwabyumviye ni perezida w'u Rwanda arimo arabwira abayobozi b'uturere ba ministri batandukanye yuko mu byukuri arambu wa madiskuru noneho agiye kubaraza kandi ibyo bintu arimo avuga arabivugira imbere ya televiziyo Rwanda radio Rwanda abanyamakuru kandi arangiza abwira abantu yuko mu byukuri bagomba kumanuka mu giturage tansubiza simba rekura murararaha muhamari minsi si ibyo gusa uwashatse kugira icyo musubiza amana tukuboko perezanga kumuha mikoro ngo bagushakire ndi mikoro abategetsi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu byukuri igihe utubashye umutegetsi azaguha hatu muturage ntabwo bishoboka niyo mpamvu abo basubira inyuma bakajya gukubita abaturage kuko icyo Kagame yari arimo akora ni nk'uwo yakubwira ati ndabakubita ndabaraza ahangaha ndabazirika kubera ko nimukorera abaturage kandi ibyo bintu urabivuga abaturage turimo tuvuga mu kanya barimo barasenyerwa za gereza abantu barataka abantu baravuga akarengane ko mu magereza bamwe bakanavuga ngo nyakubaha perezida wa Repubulika ngo nk'uko ahora bidukangurira ngo cyangwa se ngo nyakubaha perezida wa Repubulika ngo natabare ngo niwe n'ubundi dutakire ibyo byose arabibona arabizi ibibera muri ayo magereza twose tuvuga arabizi akarengane kabera azabanyahe kose arakazi akarengane gabera ku mpande zose z'u Rwanda akazi akakirengagiza ariko yasubira inyuma agafata abameya muturere ati ntabwo ndi bubaye kure akabacunaguza imbere ya radio na televiziyo aniseti umuntu w'umugabo rubatse ufite abana uko rwawe ruragendwa utekereza ko mu by'ukuri imiyoborere nk'iyi yo kuyobora abanyarwanda bivuye hejuru bishobora kugira akamaro cyangwa se biriya bintu perezida w'u Rwanda shobora kuba ndimo mbyibeshya agiye ku giti cyanjye wenda wowe ufite ukuntu ushobora kubyumva niyo mpamvu abantu bahana ijambo ikintu cyo gufata ijambo imbere ya radio na televiziyo ugasebya abategetsi kuriya utekereza ko aricyo gishobora kuba cyakubaka igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abanyarwanda bafite ihungabana ritandukanye mu buryo butandukanye aniseti
ibintu nka biriya abikora n'ubundi afite icyo agamije abagira ngo yerekane ko ari we ufite imbaraga zose mu gihugu kandi nabyo ni we uzifite koko uko no kugira ngo uhamagare televiziyo urya igitse kinini cy'umwiherero televiziyo baba banayisohoye ntabwo babaye bibera mu mwiherero n'umwiherero nyine niko babyise ni nako babyita bahamagara rero televiziyo bakajya imbere ya kamera kubera ko hari ibyo bashaka yuko bimenywa ni kuriya urumva rero kugira ngo noneho mu bintu ashaka yuko bijya ku mugaragaro habemo ibyo bintu byo guhungeta abantu bafatanyije kubora igihugu nuko bashaka kwereka ko abasuzuguye ko nta gaciro bafite imbere ye ko uretse we nta wundi muntu bagomba kuba mu Rwanda basigaye basenga umuntu nta nubwo bagisenga Imana urumva rero ni ikintu kigayitse nk'uko warimo kubivuga kandi abikora bizi cyane cyane ko buriya uko wari ubushyizeho aka audio k'inama y'umushyikirano icya mbere iriya nama bambe inama y'umwiherero uriya mwiherero ngo uteganywa n'itegeko nshinga ariko nabyo buriya umuntu abisesenguye neza yasanga harimo ikibazo kuko ni umuntu n'abantu bundi batagombye kuba bari muri ikintu kimwe mu aho bahabwa amabwiriza amwe kwamagara nk'abacamanza ahamagaramo abavunyi ahamagaramo abayobozi bari abo muri executive agahagaramo abantu bari mu nteko ishinga amategeko n'abandi bantu banyuranye ngira ngo mwigeze mumva anavuga ngo kuki badahamagaramo Marie Immaculée Ingabire aba undi ari mu bintu secteur privé ni muri ONG en fait ni société civile no kwamagara ngo abantu bose akabashyiraho ngaho kugira ngo bategekire hamwe uri ntabwo byagombye kuko twigeze kubivuga mu kiganiro bushize Benoît tuvuga kuri decentralisation ubundi meya w'akarere agengwa na njyanama yamushyizeho nayo ikagengwa n'abaturage teoriko mpamvu udashaka kuvuga uko biteganyijwe mu itegeko naho ubundi uko bikorwa n'ukundi ariko ubundi meya agengwa na njyanama niyo yonyine imuha amabwiriza na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo agomba guha meya amabwiriza kuko afite manda yahawe n'abaturage yaratowe ntabwo abantu buba icyo gutorwa icyo ari cyo perezida nicyo yitwaza uretse ko tuzi ko hari ahantu avana ingufu ariko ubundi nicyo yitwaza aravuga ngo ni abaturage bantoye baramutoye rero bamuha manda yo kuba umukuru w'igihugu batora n'abameya bo kuba kuyobora uturere twabo ukurikije itegeko nshinga uko ryanditse n'amategeko yandi bise abashyiraho ubona nta hantu ubundi byagombye guhurira ubuyobozi hejuru y'igihugu kuza guha meya amabwiriza kuko meya burya perezida na minisitiri baha amabwiriza guverineri kuko nibo bamushyiriraho barabunoma ariko meya aratorwa kandi urwa noneho nako ayobora urwego rufite ikintu bita ubuzima gatozi ni ikintu gikomeye cyane personnalité juridique ba bantu ngo b'intumwa za leta baburanira leta nyine iyo bagiye mu nkiko ntabwo ari baburanira uturere dushaka bavuka batwo n'uturere nyine dufite iyo autonomie yo personnalité juridique gufata abantu rero bitorero n'abaturage utanomye kuhamagara ubwabyo mu nama y'umwiherero no gusa no yoba cyangwa ukabikora nkana ariko none ukaza no kubasuzugura kuri ubigereranyije n'ahandi urabona na hano aba mere n'aba chef wa departement le président du conseil départemental baratorwa ariko bo bagira urwego rubahuza nk'abantu bo muri departement bakagira urwego rubahuza ku rwego rw'igihugu abameya bakagira urwego rubahuza babyita amasosiyasiyo n'amashyirahamwe yabo bakora inama buri mwaka noneho bakaba batumira nka perezida makuru aza nk'umutumirwa niwe umutumira ariko aho hari abantu bashinzwe gutumira nyine bashyizweho na perezida Kagame n'ubundi bakohereza convocation abantu bose bakaza hanyuma ajya no kubabwira n'ijambo akabwira basuzuguye kuri yabacuritse imitwe mwayibonye nyine imbere ya kamera nicyo kibazo rero ikindi kiba kigambiriwe buriya abaye bashyizemo ubwo bwoba aba ibyo ababwira kuri yababwiye yavuze amashuri nyine kuko ari imbere ya kamera ariko uburyo hari ibindi abatukira kujya guhungeta abaturage uriya ntugire ngo bajya gukubita abaturage atari bo babatumye iyo bagiye rero umujinya bose bavanye hariya ipfunwe y'agasuzuguro aragenda bakabumarira muri wa baturage nyine ni uko nguko abaturage bacu babayeho niyo mpamvu ubona birirwa babicaje mu byondo babakubita inkonje mu mutwe n'abaturage bakumva ko ariko bigomba kugenda abaturage baragizwe inkoni nk'inka birababaje ndumva ntacyo narenzaho gusa n'umweru uturuka rukuru akabasuzugura kuri yabo akajya gusuzugura hasi yabo umuturage ugena akaba nk'umucakara urakoze
koze cyane ni se tumwera uba wavuye bukuru niyo mpamvu twatangiye hasi dusaba yuko inzego z'umutekano inzego z'ibanze zikwiye kwegera abaturage by'umwihariko muri ibi bihe bya covid bagasobanurirwa tuzamuka twijara mu magereza tugeze rero ku rwego rw'ubuyobozi bukuru bw'igihugu aho usanga mu by'ukuri nabwo bitwara nabi guhungeta abayobozi ntabwo rero twavuze ku baturage gusa ngo birangire bizamuka ku nzego z'ibanze twazamutse kugera n'aho tuvuga abaminisitiri barimo uyu wa Moriki none turimo turasoreza ku magambo ya perezida wa repubulika Paul Kagame akunze gukoresha usanga kenshi harimo ikinyabupfura gikeya aho usanga mu by'ukuri akoresha amagambo adakwiye kubwira abantu b'abayobozi nka we birumvikana n'umuyobozi mukuru w'ikirenga ku banyarwanda bose ariko nanone ajya areba agaciro ahabwa igihe aje muri ibi bihugu byateye imbere by'umwihariko muri ibi bihugu bifite ijambo rikomeye ku isi uko bamufata ajya abyigiraho kugira ngo ajye abikoresha no mu gihugu cyacu kuko nawe hari abamuruta sindabona perezida w'igihugu cy'ubufaransa perezida wa amerika chancellor w'ubudage cyangwa minisitiri w'intebe mu bwongereza cyangwa umwamikazi w'ubwongereza yewe yigeze no kwa papa sinigeze mbona aho bamuhungeta bamubwira nabi ubwo rero ibyo akorerwa hanze yarakwiye no kuba bikorera abanyarwanda by'umwihariko abayobozi b'igihugu kuko wamwera uturutse bukuru wamanuka noneho bigatuma n'abaturage nabo babasha kumva ku by'ukuri serivisi babona ari serivisi zikwiye bigatuma rero umuturage yibona kuko mu by'ukuri uriya muturage uriya muyobozi wo hejuru umukorera izo nshingano azikora mukunze kandi azikora abivanye ku bumuntu ndumva rero nta kindi kintu ndi bwongere hejuru y'ibimaze kuvugwa na mugenzi wanjye Anicete Karege reka twizere yuko iyo tuvuga ibintu nk'ibi ngibi ntabwo ari ukunegura gusa tuba dutanga n'inzira nziza kugira ngo aba bayobozi b'igihugu cyacu bo kuzajya bavuga bati ngo turanenga gusa ariko ntidutanga n'umuti w'ikibazo wigire ubwo ndimo ndasoreza nyine ku ijambo kuri perezida w'u Rwanda yigire mu ngendo nyinshi akora mu manama atandukanye hirya no hino ku isi uko bamwubaha uko bamufata uko bamwakira ajya abikorera abanyarwanda b'abayobozi bagenzi be ko nabo bafite icyubahiro gikomeye bamurusha niba rero nawe afite ibyo arusha abandi ntagomba kwitwaza cyabarusha kugira ngo abapfukame abapfukamishe abatesha gakiro bamubwire ngo bamubwire bati Kagame winjiye muri inama urayisoka amara kutubwiye impamvu wafunze kanaka cyangwa se utafungura runaka cyangwa se impamvu utareka abanyarwanda ngo bishyire bizana nta muntu n'umwe urabimubwiye ibyo rero akwiye kubiheraho agaha agaciro abayobozi b'igihugu igihugu cyacu nubwo bamwe agenda ari bubishyiriraho ariko nibura umuntu yaravuga yuko abo bayobozi bahari tubifate gutyo ndumva rero Aniseti sinzi niba hari ikindi wakongera usoza hanyuma noneho tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri uyu munsi wa gatatu nkuko gisanzwe Aniseti.
Bo reka mbanze gushimire Benwa wowe wayoboye ikiganiro nshimire abadukurikiye bose nshimire bagenzi banjye bo kuhanga bw'ibyuma nongere ntashye abayobozi n'abayoboke buruna na nyarwanda ruharanira impinduka nkundi ubwo naho utaha kandi turi kumwe muri byose murakoze
urakoze muvandimwe Aniseti wenda gushimiye cyane by'umwihariko gufata umwanya wawe ukategura ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse ukabasha kubigeza ku badukurikiye ndetse n'abazadukurikira ndabigushimiye cyane kandi nizera ko n'ubutaha tuzakomeza kuba turi kumwe ndashimira rero abadukurikiye mwakomeje kuduha ibitekerezo muciye mu gikari abadukurikiye kuri YouTube abadukurikiye kuri Block Talk Radio ndetse n'abazadukurikira mu mbuga zitandukanye mwese turabashimira inkunga z'ibitekerezo byanyu ndashimira cyane abo ku buhanga bw'ibyuma nk'uko bisanzwe bakunze kudufasha kugira ngo ibintu bigende neza ahasigaye ngiye nizeza abadukurikiye yuko ikiganiro nk'iki ngiki tuzajya tukibagezaho buri wa gatatu hatabayeho impamvu jyewe nitwa Umuhoza Benoit babwira ngo nakagaruka.
Turakaze ntitukangata turakaraze ntitukanyika Yeah.